Amawubo 31 verse 1. Ithemba lami ngilibeka kuwe Jehova, mawungangijabhisi naphakade, ngikhulule ngokulunga kwakho. Verse 2. Beka kimi indlebe yakho, ungophule masinyane ube yidwala eliqinileyo kimi, indlu ezinqaba yokungisindisa. Verse 3. Ngoba wena uyidwala lami nenqaba yami, ngenxa yegama lakho uyakungcola ungiqondise. Verse 4. Uyangikhipha enethini, abangicuphe ngalo ngoba wena uyinqaba yami. Verse 5. Ngibeka umoya wami esandleni sakho, uyangihlenga Jehova Nkulunkulu othembekayo. Verse 6. Ngiyabazonda abakhonza uNkulunkulu abayize, kepha mina ngithemba uJehova. Verse 7. Ngizakwethaba ngijabule ngomusa wakho ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami, wazinake insizo mphefumulo wami. Verse 8. Awunginikelanga esandleni sesitha, wazimisa inyawo zami endaweni ebanzi. Verse 9. Iba nomusa kimJehova ngokuba ngiyahlupheka, iso lami liyafa usizi, nomphefumulo wami nomzimba wami. Verse 10. Ngoba ukuphila kwami kuphelela usizini, neminyaka yami ekububuleni, amandla amaphelile ngokona kwami, namathambo ami anqunzekile. Verse 11. Ngenxa yezitha zami zonke, sengaba yisihlamba, ikakhulu kubakhelwane bami, ngaba ngokwesabisayo abangane bami, abangibonayo endleleni, bangibalekela. Verse 12. Sengakhohlakala enhliziyweni njengofileyo, nginjengesitsha esifileyo. Verse 13. Ngoba ngikuzwile ukuhleba kwabaningi, ngokwesabisanga zonke, besenza icebo ngami, bahlose ukubulala umphefumulo wami. Verse 14. Kepha mina ngithemba wena Jehova, ngithi uNkulunkulu wami. Verse 15. Isikhathi zami sesandleni sakho, ngikhulule esandleni sezitha zami nakwangizingelayo. Verse 16. Khanyisa ubuso bakho phezu kwenceku yakho, ngisindise ngomusa wakho. Verse 17. Jehova, mangangijabhisi ngokuba ngiyakubiza, mabajabhiswe ababi, bathuliswe endaweni yabafileyo. Verse 18. Mazithuliswe indebe zamanga ezijivasa olungileyo ngokuzidla nangokweyisa. Verse 19. Yeka ubukhulu bomusa wakho obagodlela wona abakwesabayo, owenzele bona ababalekela kuwe phambi kwabantwana babantu. Verse 20. Ubafihla kusithekeni kobuso bakho, ngenxa yezigungu zabantu, ubandlondoloza edokodweni ekuxabaneni kweyilimi. Verse 21. Makabonge uJehova ngokuba ungenzele umusa wakhe omangalisayo emzini oqinileyo. Verse 22. Mina-ke ngithe ovalweni lami, ngixoshiwe emehlweni akho, nokho walizwa izwi lonxusa kwami ekukhaleni kwami kuwe. Verse 23. Mthandeni uJehova lina nonke nimkhonzayo, uJehova yabalondoloza wakhulekileyo, amphindisele kakhulu ozidlayo. Verse 24. Qinani inhliziyo yenu ibe nesibindi, nanonke nithemba uJehova.